SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa galab talaada bisha Mayna ay tahay 28 sanadka 2024. Halka aad naga dhageysanaysaana waa laantaab Soomaaliga ee idaacadda SBS. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Wararka maantana waxaa ka mid ah dowladda federaalka ee dalka Australia oo sheegtay in duqaynta dadku ku dhinteen Israa'iil ay ka geysatay Rafa ay ahayd mid masiibo ah aana la aqbali karin. Booliska gobolka Victoriana waxa ay sii daayeen muuqaal nin ay doonayaan inay su'aalo ka weydiiyaan dhacdo ka dhacday iskuul ay dadka Yuhuudda leeyihiin oo ku yaalla magaalada Melbourne. Wasiiradda arrimaha dibadda dalkan Australia Penny Wong ayaa sheegtay in duqaynta dadku ku dhinteen Israa'iil ay ka geysatay Rafa ay tahay mid masiibo ah aana la aqbali karin. Ugu yaraan 45 qof ayaa ku dhintay weerarkaasi, kaasoo dhaliyay dab aad u ballaaran oo ka dhacay meel teendhooyina oo ku taala xaafadda Tel Al Suldaan. Boqolaal qof ayaa halkaasi gabaad ka dhiganayay kadib markii Israa'iil ay weerar ku qaaday bariga Rafa 2 toddobaad ka hor. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in duqayntu aysan ahayn ula kac lagu doonayo in dhibaato loo geysto dad shacaba, lana baari doono arrintaasi. Senator Wong ayaa sheegtay in Australia ay hadda codsanayso xabad joojin bini'aadanimo. Isla wararka ku saabsan bariga dhexana, ardada ka qayb galaysa dibadbaxyada lagu taageeriyo Falastiiniinta ee ka dhacay jaamacadda qaranka ee magaalada Canberra ayaa goobtii hadda isaga baxay kadib markii amar arintaasi uu ku siiyey booliisku. Ardadaasi degtay jaamacadda NAU ayaa waxa ay jaamacadda ka dalbanayeen inay xiriirka u jarto shirkadaha hubka sameeya ee lala xiriirinayo militariga Israa'iil, sidoo kalena ay shaacisay jaamacaddu maalgelintana ka goosato hay-adaha iyo shirkadaha qaybta ka ah waxa ay ugu yeereen ardadu xasuuqa ka socda Gaza. Dhanka isbahaysiga federaalka dalkan Australiana waxa ay sheegeen inay kansali doonaan fiisooyinka ardada ka qayb qaadanaya dibadbaxyada Yuhuud Nacaybka haddii markaasi ay iyagu dowlad ahayn lahaayeen, iyadoo isbahaysigu uu sheegay in halku dhaga wabiga ilaa badda uu sababi karo in ardaydaasi fiisada laga kansalo. Jaamacado kala duwan oo dalkoo dhan ayay degeen ardada taageersan Falastiiniyiinta dalka Australia oo dhan kadib dhacdooyin kuwaas la mid ah oo ka dhacay jaamacado badan oo ku yaala dalka Mareykanka. Booliska gobolka Victoria ayaa sheegay inay ilaalo ka sameynayaan aagaga iskuul ay leeyihiin dadka Yuhuudda oo ku yaala magaalada Melbourne oo qoraal Yuhuud Nacayba lagu qoray maalintii Sabtida ahayd. Ilaa iyo hadda qofna looma soo xirin fariintan aflagaadada ee lagu qoray iskuulka la yiraahdo Mount Scopus College oo ku yaala xaafadda Burwood, laakiin baarayaasha ayaa sii daayay muuqaalka nin ay doonayaan inuu ka caawiyo su'aalaha ay qabaan. Dowladda federaalkana waxa ay sheegtay in siyaasadda tamarta ee mucaaradku aysan ahayn mid faahfaahin leh aana la aamini karin. Hogaamiyaha mucaaradka Peter Rutten ayaa doonaya in siyaasadda dhanka tamarta ay diirad weyn saaraan, iyadoo ay soo baxayaan walaacyo dadku qabaan oo ku saabsan dhanka maciishada cirka isku sii shareereysa iyo arrimaha bii'adda. Waxaana uu sheegay in koronto laga dhaliyo nukliyeerka ay tahay xalka. Inkasta oo faraca xisbiga liberaalka ee gobolka West Australia ay toddobaadkan arintaasi diideen. Maanta oo talaada ahayd magaalada Melbourne waa cadceed iyo 20 digrii, Sydneyna waa cadceed iyo 22 digrii. Halka Australian dollar waxaa lagu sarifayay maanta 67 senti oo lacagta Ameerikanka ah.
Madonaysa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.